skip sami. Spondi we badi ni bati ainami. Ikombe kwari no ya senya fusan fana. Enge funo dali apa chai bange sama. Yo yo ya shimba so. Aksa kalo dali apa chai bange sama. Dale chao tani. Lendo saika la gudala bata simi.
Show him the mirror. Hey, but I'm gonna send it.